chuka chuka lal kala tomboro tawere lilidi maline mangal mutu fumi juti on hedade hejuji amen do studio tamani alan sapo e jeddi lewru juillet hitane 2022 bisimla modo actujene amen nyalo mo hande o mi de tawda do usman nyalibuli usman hon nyalirda
jotto jalla alisis anne
nyalibuli alhamdulillah basif wala hor joganda sakraba amen hande le maso
wajibi ko wodi fu hala mudun dun halte en puddiran kabaaji e halde hala imongoji timmodo hitande bakka session 2022 an han fuddo de altinere jango le mali kambe imotobe ebe pecci hakillaaji hakkunde kulul e gikkere en kedo halaaji mabbe do e seeda weli yonki hedunoni weli yonki en kala hala mudun le journal en kedo to sociologue e kabaru tariki en jaranto yoro suto halde hala tour benodiri anklim sacré kara ngorula
nyali buli bak fudda altinere jango
e non jati altinere jango sappo e jetti lewru juillet ndu hitande hikande holitam wede wadobe di imongoji ana buri ujinaji temedere e chapande jeno e njoyo yoga mabbe koltiwida ana lanindi e o examen no kambe lamun ko be koltiwide jande de wadam hikka fa ko buri chapande jena le temedere ko sabbe bini dun yo sabe murtereji mata kasan hikka le leedi meden di fabidere den fama anni ko kalifa gota hebene do fakitango sita sidibe e mamadou samasi
imagol bak ana han fudda le watti sedan le leedi malni fo e mangal mudun feso suka be lekolbe berme ana taji e nde ndandurde ko heeme be holliti ana tijji hebde wune
binga enne wadde exercice ngaji feso minen kuli hawnaaki no lati fuka minen landanani physics chimie maths e bio e puddi hinade sise ngaji kiddi ana wara jonte didi hande tikka watta cilul on dido bol hinade ngo im
le lycée mamadou sar le commune carte geni bamako ko yata cukal lekol yimbe teme tato e chefan e jeddon e joyon be won ko hani wadde imagol bagiton hikka lewi ho be nusul likol jande hikare watram no wodre sanne Abdourahmane Maiga kan yu proviseur lycée Mamadou Sar
pour la jonodi arande mi njawta chapane jena e joli temdere hejo jande ji amen soni ko heba hikako wawi hebede mawuri 2023 siki wala kabaw jande lendi dartoto
le lamor da ledni ima draji fu tadjama yalla ima gol bakki an heba wadede tegan tordaji mata de le lycée public wondo yoro son yimbe temdere chapane joy e jetton an haade wadde ima gol bakton le be yimbe woni ba de robe chefande djoyon e djoyon isaka kojo kan yo proviseur lycée public yoroso
tout est
simple dans le def faut biltigi gila wotu primatrimes kala ko ngati non bangal jandi jidi biltigi nena holti tan ko heddi jangede ko fayso wada ka martata ka sanne li imu
mecitinde jamaare fu wi ko yati be ujnyaaji temdere e ujnyaaji chefande jene e ujnyaaji djoy woni tugabe lekkol hanbe wadde imagol bak le hitan hikare
nyaale buli yamfoli lato academy o hoki yubbo yimbe imoto be ana uri bal e joyi jon fana mudu woni fatife goto yeggite
e non jaati e windawrunobe sudu lekkol ndu kanye e comité ayam lycée o didalla ka fu mata ka micintite wide rawanin himbe jenno woni be inde mubben ne yakale yubo inde dun hadno dum en wadde bak wattunde watteno den
fa hande mi kala hala jandele lindi ko heewi hakkune sukabe rewbe fu yoppan jande tiagal so naati dawli
e non jaati hono kambe be dun hewti kolliti wide sababuji mudun ana kewi yogabe e wi mubben yo sabe bam golle redu yogabe sabe golle ji cuudi fa yottade on rafi bawde jom suudu mudon daranade jande mudon fabbe jere ne fama aniko halimata yatar hebe hendu faccitan ko mamadou samasi ko e fatmata mayga
tebo be do rebo be holti wiide injetiraga hinade dum
je voulais pour ce
mi yoppi jande law nim sey mu anay am sande kamara sar ban wadi so yoppi mi jande de fam hurto sabu esan debbo wala biddo debbo fu mi yeey jodo waade bangi makko
c'est tache ménagère
kanon no bamundirbe yogabe kay mbawani kabar mudum robe kurtibe yogabe holti wiide sabi faba worbe mabbe kanye yimbe galle mabbe be kebbi juktitaade jandeji mabbe hono kanko Mariam Diallo
c'était mon mari
gora yobanno cioggu école am kamu hebi tidallaaji abbam darini dum fu fatili mi jande handen mi hebi golle lobbo mido wayi darande yimbe amen fu
toute ma famille
no darande dawgal wurji leledi amen di sociologue yogabe holti wiida ana tidani debbo hinade jogola kureji e jande keddan nasidou magassa sociologue
il y a plusieurs
sababuji kewdi ngoni hen ga amen gabe ebe kurtina sukabe law so debbo hurtiki tawan golleji di fu kanyum wat wakkatiji talka ko won e kayen jomdi ekol dum fu watta su sarabe be ana hurtina be law
on jotoba hultivide jande nde woy na hasindina sanne sabi kambe goni inrabe jangu ndenno inrabe hanbe darnade leedindi e le ko rata nde woy jangube yi hononi yirivere leedi hurri e bi mabbe
nyaale buli so mi uwido kabaru jande mi kala hala beli yonki hodu fu woni wel yonki e jodi madan
Alice landol jogingol nafa sande ngol jaamudum tiido hokkude kam dande sini ko Allah hokki maado a nangiri don Allah mi mila bernde ma buuba kam mon fu no yiri don Alice nyanda Allah gaddo fu mon fu na dari do koyde mudon a darta ko buubata bernde mudon ka kambe sociologue don andi be kambar netta ko be kolti wide handen kay min kay berdan buubi mi hakkilan jotti ko kashindimi fu mi hebi anatiide
hay le wi mabbe du mingel adama abada hanyata
no Allah wadi bi adama anatiide fa hanya do bamako do himbe yogabe kolti wide fa neddo berne mudun buuba ana fawi sini a jabi hejude dow ko Allah hokkima fa bejure nen famu kedden ko Mamadou ander teddo mari sisu ko hebini ando faccitango Mamadou Samassiou e sita sidibe
Williamki yo hunde yajunde sanne to alhali weltare bingel adama o hasinda fe hunde wonde e hakkilo yimbe le hewbe Williamki yo on hewtagol cellal jawdi madun gilli
le bona
jam tawe hakkile mana jodi salandi kam jam fuurata cellal jam an heewi si sadiya sukabe ma feesa wala kalis a weltoto jam fuurata dum jam tawe de jogi weltare wana kalis kalisi wana jam minka jam sadiya yimbe ma e kanye yimbe njim ma fu jam urata dum
meme detre me se hakilo yogabe Williamki yutan dejere yu waltingul hakilo e chaldi e wi kanko sociologue madam Damili Anajara Williamki yu hewtagul jam
mide e jam somide selli e mide yi yimbe am ka bi adama de yi afani kulle godde kasi so wana dun hewbe ana jogi kalisi fa heewi kay be njalta dartoyde kasi jam ka tawade selli dum wiyete jam
ni cherche encore de l'argent
so dunge en yogabe holti wiide Williamki yu weltare le kebal e hakilo wobe kay yu jabande ko feccana dongal sato hertogol jam sato ti allaji
nyaali boli min kala min kala nyaloma hande o inde de bamondirbe nojjondirta
Alice wattu gonde joni do couple ngaji kewdi ana dukkundere inde hono papa cheri mon cœur non Alice nanna mon fuddon fu gaddo ko be gadirta don yalla jomon no hollata jingu mudon e jam sudu mun
aya nyaali boli dido inde ka wana hande fuddi
non jati Alice gille e mamira medan de inde ara gonno aranda tawan mamiraabe no biyona abba ele abba papa amiri on de inde ara gonno
hodo fu on nafa inde de be bamondirbe hokkondirta hodo fu waytita hakkune mabbe
lalle tangara tewti jabu di landi ani ko hebe nen do faccitaango sita sidibe e Fatimata Mayga
homo fu ana yidi gide mudun nodrat inde gonne so bene wondi du ana holitida wi jille ka e koral ana hakkune be yimbe didon du ngo holite dewlundirabe le galle to le fuji le wi mebbe nodrugo gide mudun inde gonne wi holutinde jommu gidali
les surnoms sont importants
so de inde an mudi sande ka ko buri mudire doni teddenga sabu sa landi kam sa so wa inde gora na genda fu ana way honna yida dum so ne yimbe ana gondi ana mudi dokkindira inde belde hono mon bebe mon soleil mon chéri dum beeda gilli hakkunde
mo ni un peu la relation
lewi urikatu jakti kanyo goto andro kabaru degon ko holliti wi dewlundirabe ana haane noddundir indeji jogadi ko natto sabe waddude koral hakkunde mebbe
awarde petit mo
so de inde hakkunde mon ana mudi sanne sabu beete fu gilli mon beedoto homo fu sullete bandu misali joni so mi noddir goram mo ero mo ero madame yo kay boma e kanyi ndeno woma hono rewbe jogi be dubi no gayna dubi chapantati dewga be anda fenu
le wi makko gidraabe ma yimbe dewlundurbe ana haani jiddundurde ko holliti kasin haalaji lobbi ana wadda moƴƴere beeda jiile kasin
le hello tariki ame nyaloma hande o min jaran yoroso nyaali buli fami kala hala toru goto mum nodirta anklim sacré de karangorola
alisisi en jaran to yoroso to ngendi nodirte de karangorola himbe joddibe le mairi cultivide hitande fu temede temede himbe ngarata yurde tatteji fu warde wadde do nyaagundeji mumben do ndu toru
hono fuddiri tabere nyaali buli
hay alisisi de tokorama ali haydara gondo to yoroso to tewti jabu mudun andi ko hebinen do faccitaango sita sidibe e Fatimata Mayga
hokku turgon ndu toru ana ya fa hono dubi temet didi le yoroso le wi mebbe hokkudurgon dun toru futtirama to gorko modo jaggo goto jippido le genni entretene karagorula kalfa goita kanyo ameru genni yoroso
sugud nous avons
ko min kalna kodo goto iwi karakorula warde furri debbo goto yalti le genindi ana jogino gawri ciottandi ko yi kodo o ko hokkiri dun gawri e kanyen ndiyam ko yar kodo o wi hewtini on bismika so war mo jabi mi jodo to ga
le wi mok tagana o gorko modo jippnal le genni on natken sabe hunjide tordaje kewdi tawale jamaare kan e fatalle gennini
e ila
o yewi arande tagal ko yewi ko mo wi tiidal mawdo ana e leydi ndi son itti sadakaaji di tiidal o timman de yimbe be itti sadaka o tiidal o timmi ille den yimbe be mbi o ka alla non no inde nde wari
tagan o gorko modon natti fa handen surtu o walta do jogaba ana jon nikkuje ko heewi hitana fu wara hollitita tordaje mu en battago nungu li onno ko goto nungu holliti kalifa goita
nous avons vu là dedans
min ji hen burkina bn ivoirien ghanéen et kanya sénégalais en fesu on kawrute be nyande wande do mbaye warde huntude haajeji mon kasa bami aaji wiide de haaje ma bilti fu a waddan chofat de haaje o bilti foda hani wadde chofanga
amene ce kok la
donc ali sisi hebini sidju tamani yude yoroso
aya sita sidi be nunka ali haydara hebani yude yoroso dun nabata en bilki sambe chal haro chaldi basketball nyalbuli kabaru basketer en diba be ka wala fuko wayte mudu tafu
basketer en jeddo yede nodda take kasen federation malien hono ko hayfi be wiide be chaleke fide pide ngade ki galile le di rwanda matchaji didi yaltingol yagul mondial 2023
be do piobe basket ka holiti wiide murtere mu ende sabi ko ndokka ka prim ngaji mabbe wadi
non jati be joueur en faise be ndokka ka genari didi be kolti wiide e be lanindi kaltidal wada hakkuni mabbe yalla otit alan hebe na jog laquette na Amadou Kaba won e équipe nationale senior do facitango sita sidibe
teme won do fa handen fe huuna ya Allahu bishaki fe goto hokkaka buudi goto e amen ciegal mudu ndu fe goto e horebe amen nodde amen jandide amen giddime wari wala ministere humini kabaro haro cialdile leednin wala federation humini kabaro fiire ballon yimi amen liwabe giddi nema taw randane be ke fu warti leedi manni e fu be wonde wadde golleji goddo handen ko wala e fiire ballon menaka mi immine waddano yalla hunchude fiire basket ballon yarde yeso
tant
que ça s'est fait nyale bulimi la jonka do mi kaddata e kabaruji di
non jati ali sisi do kadde kabaruji di hande na sekirabe do gon ali malfu e mangal mudum men jotum hedaade di kabbe men jotum hedaade di kabaruji ka kedde hedaade do e sede tous o gare wara jukkininde